Blog Talk Radio. imigambi yawe mana nibidashobokera abana b'abantu imbere yawe birashoboka. Barakoze abaririmbyi ino ndirimbo na tele y'akajisho kuri interineti mbona yararimbwe na Cité des Jeunes Nazareth y'Imbare diyosezi ya Kabgayi, ariko iyo ndirimbo ntarinzi mu by'ukuri nayumvanye Adeline Rwigara agenda aririmba mu modoka nyuma y'uko urubanza rwasomwe n'umunsi we n'umukobwa we bagizwa bere. Ntabwo twashidikanya ko barabere, ariko rero bakurikiranwaga na Sekibi kugeza amagingo aya ngaya. Sekibi wabagiriye ibintu bibi cyane, ariko imbaraga z'Imana nk'uko iyo mana nako nk'uko iyo ndirimbo ibivuga zakoze akazi rwose gashimishije abantu. Barabyina, arabyina, nawe agenda aririmba indirimbo nyinshi hamwe n'abari bamuherekeje. Harimo iyo ngiyo nishimiye nanjye kumenya kuko sinari nyizi. Radio Ishakwe, ijwi rya Rwanda Freedom Movement ivugira Washington DC. Dufite saa kumi z'amanywa n'iminota 36 isaha zi Washington DC, tukagira saa sita z'ijoro n'iminota 36 isaha zi Paris n'ahandi mu Burayi bwo hagati, tukagira saa tanu z'ijoro n'iminota 36 i London mu Bwongereza, ikaba ari na saa saba z'ijoro n'iminota 36 iwacu i Kigali nyine aho habereye urwo rubanza haririmbiwe n'iyo ndirimbo nziza nyine tumaze kumva. Uno munsi turi kuwa kane tariki ya 6/2018, ni mu gicuku, ni mu gicuku, ubundi byagombye gutangira kubara ku itariki ya 7 ariko kubera ko tuvugira cyane cyane kuri Washington turacyari kuwa ku itariki ya 6/2018. Tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro special, ikiganiro cyihariye twabateguriye, ni special utuntu tundi kuri Affaire Rwigara. Muri kino kiganiro muri kumwe nanjye Joseph Ngarambe wagiteguye, nkaba ndi kumwe kandi na Jonathan Musonera tugiye kugifatanya. Jonathan Musonera rero nabonye wageze muri studio, niba uriho nyumva neza nagira ngo usuze ari watwumva. Noneho tukore kino kiganiro kigufi ariko kuwa mbere mutuntu tundi tuzagaruka rwose kuri Affaire Rwigara kuko ntirangiriye ahangaha, yatangiye na Affaire ikomeye cyane kandi rero igikomeza. Ijambo ryawe Jonathan.
Urakoze muvandimwe Joseph, reka nawe ngusuhuze. Wiriwe neza?
Wiriwe Jonathan.
Imana ishimwe cyane kuba tubashije kugira n'aka kanya nubwo bigeze mu masaha akuze muri Europe. Byari ngombwa ko tugira icyo tuvuga ku irekurwa ry'uyu muryango wa nyakwigendera Asinah Paul Rwigara, ndavuga Diane Rwigara na Adeline mama we, kuko n'ibyishimo bitangaje Imana yagaragaje ko ikomeye cyane muri rubanza n'ubundi barenganagamo, nk'uko n'ubundi na Madame Adeline yakomeje kubivuga. Igishimishije cyane gusa ni ubutwari bw'uyu muryango ko wagumije kwizirika ku kuri ku rubanza rwabo, kandi bizeye ko Imana izabarenganura. Muri make nkabagira ngo rero shima Imana kandi nshimire n'uyu muryango ko utigeze uteshuka ku Mana muri aka karengane. Turaza no kubibona mu ntwari zimwe zo muri Bibiliya zagiye zirenganywa zikaguma ku kuri kwazo no ku kwizera kwazo kugeza aho zibohorewe. Nkaba rero ngira ngo abadukurikiye bafatanye natwe gushima Imana no kwishimira ko nyine uyu muryango warabere n'ubundi wa nubwo utarava mu maboko yari ya mashitani, ariko Imana biringira iri imbere yaho. Nkaba rero nagusubiza ijambo, murakoze.
Urakoze cyane Jonathan. Reka rwose mbere yo kugira ngo dukomeze tubanze twumve kumva uko byari bimeze ku itariki ya karindwi, ku itariki ya karindwi z'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe, umunsi habagaho ibyo bita ku nyine kurangiza nako gusoza urubanza, aho procureur asaba ibihano, yabasabiye ibihano by'imyaka 22 yose y'akamama ku bintu by'ibihimbano bashinja ibinyoma, barabahemukiye umuryango barawutoteje. Abo bombi bari yari yabasabiye imyaka 22 kuri iyo tariki ya karindwi z'ukwa cumi na kumwe. Noneho birumvikana bavoka bo baravuga bati rwose aba bantu n'inzirakarengane bagomba gufungurwa. Ikintu rero gishimishije Jonathani, reka twongere twiyibutse, wumva ukuntu nk'uko bivugwa n'umunyamakuru Eric Banyurwa n'ubusa wa VOA, ukuntu abo badamu bakomeje guhagarara ku kuri kwabo bakavuga ibintu uko biri. Reka tubyumve rero, ni hafi minota 6 z'iyo reportage ya VOA. Tushimira
ubushikirizamanza bw'u Rwanda yasabiye abo kwa Rwigara gufungwa imyaka 22 kubera ibyaha bakurikiranwaho. Diane Rwigara na nyina wiwe Adeline Rwigara bagirizwa ibyaha byo guteza umugomoko n'uruhagarara mu banyagihugu. Mu kwezi guheze niho barikurwa by'agateganyo. Bobo bavuga kw'ivyo vyaha bishimikiye cyane cyane kuri politike, bakavuga ko yaba byari bishoboka ari bo bari bakwiye kurega ubutegetsi bw'u Rwanda. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Eric Bagiruwusa hari i Kigali mu Rwanda.
Ibi bihano ubushinjacyaha bwabisabiye abo kwa nyakwigendera Sina Paul Rwigara nyuma y'amasaha abisobanura. Hari ku nshuro ya mbere baza mu rukiko bidegembya nyuma y'ukwezi gusaga bafunguwe by'agateganyo. Maitre Gatera Gashabana wunganira Mukangemanya Adeline Rwigara watangiranye ijambo yavuze ko ibiganiro Adeline Rwigara yagiranye n'abavandimwe be baba hanze bishingirwaho bamukurikirana bitagize ibyaha byo gukurura amacakubiri no guteza imvururu muri rubanda. Byavuze ko ubushinjacyaha bwirengagiza ko baganiraga ku kababaro gakomeye yatewe n'urupfu rw'umugabo we kandi ko bitigeze bibera mu ruhame. Aravuga ko kuva Rwigara yapfana n'ubu bari mu kiriyo agasigara yibaza niba iyo umuntu yapfushije nta burenganzira bwo gukora ikiriyo kandi ko ikiriyo gikorwa hari bigomba kuvugwa. Maitre Gashabana yavuze ko ibyafatiriwe kwa Rwigara byakozwe bihabanye n'amategeko. Nicyo kimwe no ku cyaha cyo gukurura amacakubiri, aravuga ko gishingira kuri ibyo biganiro kuri telefone kandi ko ubushinjacyaha butashoboye kugaragaza icyatumye ibyo biganiro bibaho. Ati keretse niba bwemeza ko nta burenganzira bari bafite bwo kurira ababo. Yiregura Adeline Rwigara yakunze kugaruka ku magambo akomeye yakunze gukurura icyafatwa nk'akumiro ku bari mu cyumba cy'urukiko bari bakubise buzuye abandi bari mu madirishya. Niyigeze ahakana amagambo ariko ariko avuga ko nyirabayaza na urupfu rw'umugabo we yasabye uburenganzira bwo kugaruka ku mateka y'umuryango. Avuga ko Rwigara yitanze afashe inkotanyi kubohora u Rwanda, ariko ko kuva muri 1995 kugeza 2015 ubutegetsi butigeze butuma batekana kubera imitungo bafite ngo birangira bo mwivuganye. Ku cyaha cyo gukurura amacakubiri aregwa ko yavuze ko abatutsi b'abagogwe bavuye Kongo n'abavuye Burundi arabo kugendera kure kuko ngo ari bo ubutegetsi bwifashisha mu kwica abo budashaka. Yavuze ko atabavugaga muri rusange. Yavuze ko mu ijoro ry'umunsi umugabo we yishweho ngo yaguye gacuriro kucyo yita impanuka yapanzwe, aho ngo baramwitiriye ntashobora no kunyura izo nzira. Yavuze ko yatangiye amuvugisha kuri telefone nyuma za kumubura haza kuboneka uwahamagaye Anne Rwigara mu magambo agira ati muze mutware intumbi yasu. Aravuga ko imodoka yagonzwe hakantu gato bikozwe nabo yitabaswa, bahageze we na mukobwa we basanga Rwigara akiri muzima, maze ngo abajepe bari bambaye imyenda ya polisi we yemeza ko ari abagogwe barabakumira ngo batagera kuri Rwigara, ngo byarangiye bamuzingazingiye mu isashe ari muzima bamujyana mu buruhukiro Kacyiru, kandi ko abaturage babirebaga uwagize icyo abivugaho wese ngo yararigishijwe. Agashimangira ko nubwo yari mu kababaro ngo babikoze bose arabazi mu masura. Ati bose ndabafite bazashyirwa ahagaragara igihe n'ikigera. Ati ibyo niba ari byo mwumva ko ari amacakubiri mu byandike sinapfakajwe na Leta ya Habyarimana ne yakayibanda napfakajwe na FPR, twasabye iperereza ryimbitse ntiryakorwa igisubizo kiba kudusenyera hoteli. Ku guteza imvururu muri rubanda yabajije ate se kuvuga ku itwa ry'umutware wanjye nibyo bihuha? Ese umuntu yangisha rubanda ubutegetsi ati ati iyo bukora neza burashimwa, nge ndi mu bakoma amashyi nshiri mu butegetsi bwa FPR bwahinduye impfubyi abana banjye. Hahise hakurikiraho umukobwa we Diane Rwigara yavuze ko ibyo yakoze mu magambo yabwiye abanyamakuru byose byari mu rwego rw'umunyapolitiki washakaga gutegeka u Rwanda. Kuba burirwa irengero ntihagire igikorwa n'ubutegetsi, aratanga urugero rwa Fidel Tade Muyenzi ngo bafatanyaga muri politiki akavuga ko ubutegetsi bwamurigishije n'abandi. Yavuze ko mu Rwanda umuntu abura ntihagire igikorwa ihene yabura bakayishakisha. Naho kuba avuga bishwe harimo se umubyara Sina Paul Rwigara Dr. Gasakure na Maitre Toy jinsi mu byaregwa avuga ko abikesha ibinyamakuru bitandukanye na za raporo zikorwa ku Rwanda kuguhimba imikono y'abashyigikiraga kandidatire y'ubwo yashakaga kwiyamamariza ku mwanya wa Perezida wa Repubulika 2017 aravuga ko imikono yarayujuje inarenga ariko ku butegetsi bwamuhimbiye ibyaha aregwa ko yasinyishijemo n'abapfuye ariko akibaza niba yaragiye mu irimbi rusororo gusinyirwa n'abazimu hari kandi aho yavuze ko abanyarwanda benshi bahindutse nk'ibicuruzwa bya FPR kuko ngo bakora bayihima isanzu n'imisoro y'umurengera kugeraho gusorora ubutaka bwabo gakundo kurengo birarenza ahubwo bahindutse abacakara ati cy'abantu barwaniye bakeneye ntibakigeze hari cy'ubwisanzure kwishyura no kwizana kwa muntu leta ngo yashyize ingufu mu butasa abanyarwanda batatana hagati yabo bigateza urwikekweho kunga ubumwe ati sinkeneye kwangisha rubanda ubutegetsi ubwabwo nibwo bubikora Maitre Buhuru Pierre Celestin umwunganira nawe akavuga ko ibyo yavuze byari ibitekerezo bye bifite icyo bishingiyeho nk'umunyapolitiki ku nyandiko mpimbano arega umwunganira akavuga ko ntaho bigaragara ko ariwe wazisinye ahubwo ngo n'abamusinye bagombye kuba bakurikiranwa Diane Rwigara ati ndaregwa guhungabanya uburenganzira bwa muntu na demokarasi nte kandi ubwabyo bidahari ubushinjacyaha buhawe ijambo nta byinshi bwavuze ku baregwa bwavuze ko ikibanza ari uko babyemera busaba urukiko ko rwazabihuza n'ingingo z'amategeko bwavuze ko Diane Rwigara na n'ubu atari umunyapolitiki kuko ngo ibyo avuga bigamije gutanya abanyarwanda kuruta kubashakira ineza bukavuga ko ahubwo bwari bwiteze ko yiregura asaba imbabazi bwavuze ko ibyo yavuze kandi akivuga birenze ibyo yemererwa n'amategeko kuba Diane Rwigara na nyina bavuga ko bapfuye ntihakorwa iperereza barimo Assinapol Rwigara ubushinjacyaha buravuga ko ryakozwe nyuma y'ibyo byose bwasabye ko baregwa bahamwa n'ibyaha maze Diane Rwigara agahanishwa imyaka 22 y'igifungo bwasabye kandi kumuca ihazabu ya miliyoni 3 z'amafaranga kuri Adeline Rwigara nawe bwasabye kumuhanisha imyaka 22 y'igifungo n'ihazabu ya miliyoni aho bareganwa baba hanze barimo Tabita Gwiza babasabiye gufungwa imyaka 15 Adeline Rwigara asubiranye ijambo yavuze ko aribo bagombye kuba barega leta ariko ko muri iki gihugu nta warega aravuga ko ibyo yavuze ari agatonyanga mu nyanja kuko ngo yarokotse genocide aracyatotezwa mu gihe ngo mu gihugu hari abasanga bayigize indirimbo ati ibyo nakorewe hari ababibonye bazabivuga igihe nikigera ntagahora gahanze naho mukobwa wakavuga ko mukumurwanya ari uko ubutegetsi bufite ubwoba kuko ngo budashaka ko ukuri kujya ahagaragara abunganizi babo bakavuga ko basanga badakwiye guhanwa bagirwa bere
irakoze byo yarakoze Eric banyurwa n'ubusa bagira ubusa nako kuri iyo reportage itagiye kwisa aho agira ati ibyo Diane na mama we Adeline Rwigara bavuze babisubiyemo aho ngaho mu rukiko bikaba nyine byarashavuje uwabashinzaga ibinyoma uhagarariye leta y'agatsiko Jonathan ubwo butwari uko kudahaka nibyo wavuze kuko iriya leta ibishaka kukugira nabi wundi ngo ukayisaba imbabazi itagira abo izo ntwari zombi rero bavuze bati nta mbabazi mugira kandi ibyo twavuze turabisubiramo ijambo rya Jonathan
urakoze muvandimwe Joseph nongere ngushimire kandi dushime uyu muryango kuko uyu munsi jyewe icyo ngamije cyane muri iki kiganiro ni ukwerekana ubutwari bw'uyu muryango guhagarara kukuri kwabo mu karengane ubwo tujya tubona abandi bagira ubwoba bakemera ibyaha batakoze cyangwa se bagasinya inzandiko zo gusaba imbabazi z'ibyaha batakoze ariko uyu muryango wagaragaje ubutwari butangaje cyane cyane kandi bushingiye ku kwemera kwabo uko bemera Imana nuko mu butwari bwabo icyo bashyira imbere ari ijambo ry'Imana
nagira ngo Jonathan atari ukukurogoya nagira ngo rwose nibutse ko niba arebye video Adeline Rwigara yarakitwaje ya Bibiliya ye na za ndirimbo zihimbaza Imana rwose nk'uko yatangiye niko yanashoje n'umutima mwiza n'ibineza neza rwose ubona ko ari umuntu w'Imana ikomeza Jonathan
na nicyo nari ngiye kugeraho rwose urakoze Joseph uko ureba uwo mubyeyi buri gihe intwaro ye ni Bibiliya bayifite mu ntoki nta zindi dosiye abatwaye uretse ijambo ry'Imana kandi kwizera kwe no kugihe kirekire kandi ntabwo mu by'ukuri yigeze ateshuka umurongo ngo abe azira ko wenda hari ibyaha yacumuye afungirwa yazize imitungo yabo azira umwana we ko yagiye muri politike ashaka kwiyamamaza ku mwanya wa perezida nta kindi na kimwe kera kirabura baziraga ariko noneho Imana yigaragaje imbere y'abantu n'imbere y'amahanga uko ifite imbaraga kurusha uko abana b'abantu batekereza ariko nk'abantu bizera dufite ingero nyinshi cyane ziboneka muri Bibiliya hari akarengane ka Danieli mu gihe cy'umwami Dariyo ubwo basinyaga itegeko ryo kumudapfukamira igishushanyo cye agomba kujugunywa mu rwobo rw'intare aho Danieli yanze gupfukamira ibishushanyo no kugira indi mana asenga uretse Imana yo mu ijuru ajugunywa mu rwobo rw'intare agezemo Imana ifunga iminwa y'intare ntizamurya kugezaho byateye noneho n'uwo mwami ubwo bagiye ku rwobo rw'intare asanga Danieli ari muzima bamukura mu rwobo Danieli ahimbaza Imana ye ahangaha dufite ingero nyinshi cyane dufite n'abandi bagenzi ba Danieli ba Meshaki, Sedraka na Abednego dusoma muri Bibiliya bajugunywe mu itanura ry'umuriro ntibashya kubera kwizera no gukomera kukuri kw'ibyo bemera ahangaha ndakomera kukuri cyane kuko ukuri byanze bikunze ntabwo kujya gushya nubwo kunyuza muziko ariko ntigushya bagumye kukuri kwabo bagumye kukwizera kwabo Imana ikomeza kubaragira aha rero rwose ndagira ngo abadukurikiye babyumve neza uyu muryango Joseph urabizi akaga wahuye nawo kuva kera ku gihe cy'ubutegetsi bwa MLN-DCDR aho batotejwe muri genocide baratotezwa imiryango yabo bamwe bariko muri genocide aba bararokoka ariko muri uko kurokoka kwabo ntabwo bigeze bagira amahoro kuvaho FPRDMA ifatiye ubutegetsi bamaze gufata ubutegetsi nk'uko uyu mudamu wa Rwigara bisobanura nibyo koko Rwigara yafashije FPR mu misanzu mu bintu byinshi bitandukanye mu mafaranga atagira ingano yatanze kugeza aho FPR yafatiye ubutegetsi icyo yamuhembye ni ukubatoteza nk'uko twabyumvise kuva muri 95 ntabwo bigeze bahwemba ntibigeze basinzira baratotejwe baratotezwa kugeza aho Rwigara bamwishe kugeza aho basenye inzu ye kugeza aho bafatiriye imitungo yabo yose FPR na Kagame barayigarurira none Imana irigaragaje aho yari yajugunye umuryango wose wari wasigaye mu rutare ariko Imana ibumba iminwa y'intare basohotsemo ari bazima urubanza barenganagamo n'ubundi Kagame abuze uko abigenza arabiretse kandi dushimire n'Imana yanyujije mu mbaraga ziriya nteko y'Abanyamerika basabye ko uyu muryango urenganurwa ugafungurwa mu by'ukuri Imana ni igitangaza ikoresha inzira nyinshi uyu muryango wahuye n'akaga kenshi mu buryo butandukanye uratotezwa kuva ku ngoma zabanjirije ya FPRDMA ndavuga MLN-DCDR kugeza kuri uno munsi batotezwaga n'ingoma ngo yitwa ko ngo yarokoye abacikacumu nagumije mvuga akaga abacikacumu bagiye bahura nako kuva FPRDMA iteye u Rwanda buri 90 kuva mu itangira aho abayobokaga uyu mutwe bakoreraga imyitozo ubwicanyi bakorewe cyane cyane abana bavaga i Rwanda ubwicanyi bakorewe nyuma ya 94 ubwicanyi bagikorerwa n'uyu munsi wa none ari nabyo uyu muryango uzira ari nabyo uyu muryango utahwemye kuvuga ariko mbashimire ubutwari ndetse nsabe n'abandi bacikacumu bose ko bakwiye guhaguruka bakaba intwari nk'uyu muryango bagahagarara ku kuri kwabo kuko niko kuzadufasha gutsinda Sekibi. Wenda mvuze byinshi Josephu, na bangusubije ijambo nawe ukagira icyo wongeraho.
Ntabwo uvuze byinshi Jonathan, reka ndebe niyo mikuru zifuye zirafunguye. Ntabwo uvuze byinshi na gato, ahubwo narenda nkurikira cyane. Ikiganiro ntabwo kiriwe kirekire, tuzakigarukaho birambuye kuwa nyuma rero y'igifungo ngo cy'agateganyo, igifungo cy'akamama nk'uko wabivuze Jonathan. Nyuma y'icyo gifungo ngo cy'agateganyo kibarirwa ku mwaka umwe, na nyuma yo kugirirwa na Perezida Paul Kagame imbabazi batamusabye, isomwa ry'urubanza rwa Madamu Adeline Mukangemanyi Rwigara n'umukobwa we Diane Rwigara ryarangiye uno munsi, bagizwa bere nk'uko nawe ubyibukije, n'ubundi ntacyo baziraga na gatoya, byarangiye bagizwa bere. Ikintu kinashimishije Jonathan nuko n'ibinyamakuru bya leta y'agatsiko ubundi byajyaga nyine byirirwa bivuga amagambo menshi cyane nyine byatumwe byirekuye uno munsi, nabyo byari mu babyina Jonathan. Kandi rero mu mwijwi ababaye cyane abapolisi bari bamuhutaza abita interahamwe z'ubundi bwoko, uracyabyibuka tuzabigarura ariko benshi barabizi, ntabwo ari ngombwa kubizana kano kanya, tuzonye tubigaruke rero ho gatoya kuko ni ibintu abanyarwanda benshi bakunze gukurikira ibibabera mu Rwanda bumvise. Aho Adeline Rwigara ata rwose nta kurya imwabwe ati muri interahamwe z'ubundi bwoko murabicanye, niho yavugiye nayo magambo yose, akaba yaranayasubiyemo mu rubanza atarigeze ahakana ibyo yavuze, avuga ati ibyo mvuga bifite ukuri, murabicanye. Ibyo byose yarabivuze ariko bavuzeho ngo bizana amacakubiri ngo byagomba gutera amacakubiri abamurega ariwo akagombye kubarega, nk'uko nyina yavuze ati nitwe twagombye kubarega ahubwo. Ariko rero ibyo ari byose Imana niyo nkuru. Reka rero twumve uko byagenze uno munsi, uko nawe yabifashe. Hari ibinyamakuru byinshi byabivuze, ikinyamakuru Kwezi n'ibindi ntarashobora kurera, ariko nahisemo ikinyamakuru Igihe. Burya ikinyamakuru Igihe nicyo kunze gukurikirana inkuru bya hafi, ndetse uko byagendaga nakomeje kugikurikira, nicyo cyabivugaga neza, ariko hari n'ibindi binyamakuru byinshi byabivuze. Tuzabigaruka kwa mbere, reka none turebe ikinyamakuru Igihe cya leta y'agatsiko. Ariko nongeye nibutse yuko umunsi yavugaga biriya Adeline Rwigara, wa munsi nyina wa polisi bari bamuhutaza bari bakubitamo amapingo, anavuga ati n'ubundi tuyasanzwemo, ati mwiyicira abana, ati muri interahamwe z'ubundi bwoko, ati yababwiye ibyo agomba kubabwira byose. Noneho rero muri icyo gihe yaranavuze ati aba banyamakuru muriho muvuga nimwe mwabazanye, reka mbabwire. Urabyibuka Jonathan ati reka mbabwire, ati nimwe mwabazanye reka mbabwire, mwabicanye mwe. Ati ikindi cyo kandi mwibeshye, abo bose nubwo wenda bakoreshwa n'ubwoba bakandika ibyo mushaka, bose sabicanye kandi ntibashyigikiye ibyo mukora, ni nk'uko yababwiye. Reka rero twumve uko yameze uno munsi, avuga ati ibindi zabivuga nyuma, ariko ari wahimbaza Imana, Bibiliya ye ni ahahorana na bigeze no kugerageza kuyimwambura ibateye ubwoba, ndetse n'indirimbo zihimbaza Imana ageze aho ngaho ananazitera zibye, ariko habyinye abantu benshi cyane. Nuko tuzafite nyine televiziyo twari kubyerekana. Reka rero dushyireho agace gato, ni hafi minota ibiri.
Ndashima Imana cyane kuko abantu bararenganya ariko Imana irarenganura, nkuko nabivuze kuva bigitangira, ari jye wari umwana wanjye nta dosiye twari dufite. Imana rero irabigaragaje ku manywa y'ihangu yuko twambaye imyenda yera ku manywa y'ihangu, noneho ntabwo ikiri mu mutima gusa, ahubwo ifambitse imyenda yera ku mugaragaro ihabwa icyubahiro. Ntabwo nigeze ngira guhangayika na gato kuko nari nzi yuko isaha igeze Imana irategeka, ntawe uyihagarara imbere. Nari nzi ko isaha y'Imana nigera Imana izakurenganura. Rero nari niteguye ikintu icyo ari cyo cyose. kuko nubundi nta dosiye nari mfite nta dosiye umwana wanjye yarafite nari nzi ko Imana igomba kuturenganura ariko bitabaye nibyo ngahagarara mu Baroma 8:28 ngo byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibyiza bakunda Imana niyo nongera kurenganywa hakaba ikinyuranyo kibi nari kubishimira Imana rero ndashima Imana ko yandenganuye ikandenganurira umwana
ubu ngubu hagiye kubaho amashimwe ni amashimwe ngiye mu rugo mpfukamira Imana nishime n'umutima wanjye n'uburayifukamiye hanyuma ibizakurikira ntabwo ndabitekereza ariko n'ubusanzwe ni umurimo mbamo ni umurimo wo gukorera Imana ni umurimo wo kuvugira Imana no kwamamaza ishimwe ry'iyampamagaye
Manuri Imana tukubyinire Manuri Imana uri nyembaraga ukora ibikomeye umva gusenga kwacu Manuri Imana Manuri Imana
Jonathan rero wumvise uko byagenze ari haganira n'ikinyamakuru gihe cya leta ya gatsiko arangize ajya mu modoka na benshi barimo bamuherekeje yari modoka nini bateri yo ndirimbo imigambi y'Imana nanjye nakunze rwose naba tuzakomeza kujya twicuranga iza muri rya Jonathan
urakoze Joseph ibyo uyu muryango ni ibintu bibabaje cyane mu mateka yacu urebye akaga bahuye nako cyane cyane mu ngoma uko zagiye zikurikirana nkuko nari maze kubivuga ukareba igihe cya MLN de CDR ubwo bahigwaga n'imipanga impiri ibikoresho binyuranye babundabunda n'imiryango yabo hakagira abarokoka icyo gihe kandi uyu muryango ariko wafashaga FPR inkotanyi wibwira ngo bazahindura ibintu byibuze abanyarwanda bagire umutekano n'amahoro batazi ko barimo bagaburira inyamaswa zizaza kubarya nkuko uyu mudamu Adeline akomeza bivuga wumvise koko akaga bagize mu byukuri nyuma ya 94 kugeza uyu munsi wa none nta mutekano nta mahoro ahubwo bagenda bicwa umugenda cyane cyane bica umutware w'umuryango wabo ari we Asinapol Rwigara bagafunga abana be bagafunga mama wabo bagasenyerwa inzu bagasahurirwa imitungo kugeza uyu munsi wa none Imana ikaba yigaragaje imbere y'ayo mashitani ikaba iyeretse ko Uwiteka agira imbaraga zitangaje ikindi nagarukaho kandi nshaka kugira ngo nshimangire Imana iciye urubanza rwose ku manywa y'ihangu none nagira ngo twibaze iki ngiki hari ibintu bitatu nshaka kugarukaho ibirego baregaga uyu muryango yaba ari Madame Rwigara Adeline yaba ari n'umwana we Diane nibyo biregwa abandi banyapolitike bose bagerageje kuvuga ibitagenda muri kiriya gihugu ese Kagame yaba agiye noneho kurekura naba docteur ni yitegeka ba mushahidi ba rusagara babya bagamba rugigana ndetse nabandi nabandi benshi bafunzwe ari abanyamakuru n'abanyapolitike na bari abayoboke cyangwa se bamwe mu bayobozi ba FDU harimo nuwo kugeza uyu munsi none bavuga ko yaburi wirengero ari muri prison
yego
ese yaba noneho agiye kwemera kuko ibi byaha aba bitwa ngo bagizwa bere n'ubundi nta cyaha bari bafite nibyo bifunza babandi ese yaba agiye noneho kuvuga ati aba bantu bose ngiye kubarekura kuko n'ubundi ntacyo nari mbafungiye icyo ni icya mbere icya kabiri ese azareka uyu muryango Diane wari waratangiye umurongo wa politiki niba azawukomeza azamurekera uburenganzira bwe noneho bwo gukomeza politiki agakomeza umurongo we cyane cyane ko atigeze ateshuka ku murongo w'ibyo yemera n'ibyo yatangaje yaba ari we yaba ari mama we yaba ari murumuna we uyu muryango mu by'ukuri ubereye urugero abanyarwanda rukomeye bwo guhaguruka ukavugisha ukuri byaba ari no gupfa ugapfa ariko ukuri kwawe uguhagazeho hari nabo bavuga ngo yabagiriye imbabazi ziki sibundi se yari abafungiye iki icya mbere cyo yari yabafunze binanyuranije n'amategeko yangize ngo yabagiriye imbabazi abakura muri prison bamaze mu mwaka urenga barengana none ubu ngubu urubanza ruraciwe ruciwe ko ari abere ahubwo se noneho azabaha indishyi z'akababaro nizere ko azareka uyu muryango mu by'ukuri bawurekura areka niba Diane akeneye gukomeza politike agakora politike uko abishaka ikindi cya gatatu ndangirizaho nuko uru rubanza cyangwa se uku kuri no kwizera k'uyu muryango kwabera inyigisho abanyarwanda muri rusange cyane cyane abacikacumu harimo abicirwa abantu babo babireba bagaceceka bakaruca bakarumira cyangwa se akaba nabo bakoresha mu kwica abandi abanyarwanda muri rusange ndetse cyane cyane n'abasirikare bakwiye kureba ko aka karengane kadakwiye gukomeza ibi bintu bigahagarara kuko biragaragara ko Kagame niwe uca urubanza niwe ufunga niwe ufungura niwe uca imanza niwe ukora ibintu byose uko we abishaka nta butabera buba mu gihugu nta kwishyura ukizana kuba mu gihugu yaba ari muri politike yaba ari mu madini yaba ari mu bucuruzi ahantu hose ibintu byose yarabipararije nta na kimwe gikora ku murongo ujyanye n'amategeko ese yaba Kagame noneho agiye kubireka agatanga amahoro ku banyarwanda ibyo ni ibintu bitatu nagira ngo tuvugeho kandi dusabe abanyarwanda ko bakwiye kwiga kuvugisha ukuri ari nabyo duhora twigisha ari byo duhora tuvuga buri munsi cyane cyane nk'abantu baba muri opposition ibi bikwiye kubabera isomo rikomeye barebe ko uyu muryango uhagaze ku kuri uhagarara ku byo wemera bagerageza kuwusunika ngo wandike usaba imbabazi baranga bagerageza kubakoresha ibintu byose baranga ahubwo berekana ko iriya leta ari abicanyi ari abajura ari abagizi ba nabi berekana ko nta naho niba koko iyo leta yiyizera ko abaturage bayikunda ni iyihe mpamvu ituma barega abantu ngo barakoresha ngo iterabwoba ryo kwangisha ngo abaturage ubutegetsi abaturage se bakwanga ubutegetsi babukunda bate ni ikikwereka ko ubwo butegetsi ntawe ubukunda bukoresha agahato bukoresha ingufu ubutegetsi se niba perezida atorwa 99% yaba afite ubwoba bw'iki ubwo gufunga umuntu w'umubyeyi nka Derine wisengera Imana utararyaga no muri politike ukamufunga uvuga ngo arangisha ubutegetsi ngo abaturage nicyo kikwereka ko iriya leta ari leta y'abanyabwoba ari leta y'abaswa bahuzagurika ibintu byose babikorana ubugome n'ubutindi ariyo nkingi ya mwamba y'ubutegetsi bwa Kagame na DMA nkaba rero rwose aricyo nashakaga kongeraho muri izi ngingo eshatu no gushimira cyane byimazeyo uyu muryango uko wagumije guhagarara kukuri no guhagarara kubyo bemera Joseph nagusubiza ijambo
urakoze cyane Jonathan mu byukuri urashoje nkuko nari ngiye kubigusaba ariko urabyibwirije urabikora nari ngiye kukubaza nti ni irihe somo Adeline na Diane basigiye abanyarwanda muri bino bihe ukuri n'ubutwari ari indangagaciro benshi batezutseho byose rero wabishubije Jonathan hari ibyo wavuze uti hagomba ibingibi bimwe bigira mu bibazo ariko Imana iri kumwe n'uriya muryango Imana iri kumwe n'uriya muryango imigambi yayo rwose irawifuriza byiza sekibi zatsindwa nta ubishidikanyaho reka rero kiganiro tugihe ni hano Jonathan tuzabigarukaho dukomeze kwishimira ko abanyarwanda bamwe barangajwe imbere na Diane Rwigara na Adeline Rwigara berekanye ko kwizera kwemera ukuri ukagira ubutwari guhagara kuri aricyo gisubizo ku bibazo byinshi byagiye biba mu gihugu ku ngoma zinyuranye harimo ingoma shyano za MLNDCD na FDMA nshutire mwandu muduteze amatwi cyari ikiganiro special Afere Rwigara twabateganyirije muri kino gicuku tuzabigarukaho mu tundi tundi ko kuwa mbere mwari kumwe nange Joseph Ngarambe hamwe na Jonathan Musonera turabashimiye kandi abashije kugikurikirana muri ano masaha akuze
Imbere yawe birashoboka.